culture.com. Stay tano, stay tano.
Ladies and gentlemen, this is 408 Empire High Class News.
It's the Abs in the building. VD. Yeah, get. Only the strong survive.
Saba kwa tinari pofula shimono tulo. Shimaka chelo soda pakwinu kana inuka kono tulio. No tulo.
Focus on the paper, me na do it for the wax. Kachola paka fingers in the no relax. You can never kiss your damn less relax. It's a tap it one and then kiss it high looks.
Nalelo wacha tushpepeke. Deli wose tuwambelo kwewa tushpeteke. Kwa wabombela chema bebebe. Then kwa wabombelo kupenda chila de. Ifo tuwambelo kupape chola. Then pika lako good life nole chula. Bale kwate wakatina nale when I pull up. Then kugebesha continuous nole tushale. Wacha tushpepeke. Tushpepeke kufuwa kwacha tushpekofe. Tushpekofe vyose tufuwa tushtekofe. Tushtekofe ngato kugala tushtekofe. Tushtekofe. Ah.
Chimaka chelo soda pakwinuka na inuka kono tulio. No tulio.
Focus on the paper, me na do it for the wax. Kachola paka fingers in the no relax. You can never kiss your damn less relax. It's a tapid one and then kiss it high looks.
Na little watcha. Tiwin pipa nini watcha. Na little watcha.
Pali chakalande kwe wote tudimba. Tufuwa noku shiva kulia kwine kwa dinda.
Na lilu wacha. Tieni tupepeke kwacha. Na lilu wacha.
24-7 muhasu tatula lai hopu waiko.
Tieni tupepeke kwacha.
Olo mushidi ndi mufitu wanketu.
kwa shikula
po Baka kefo dat, boleka Mindset, kwa fort, fwewa dat, koneka Otuluala, doli, balala la dat, moneka Masakari, tupepeka, pali wete dat, moneka
Ndima na ifuja, wali mura shmisa 99 job, 24 na kumachacha Andamule makari, kwa soprini ya mapari kocha Kwa wironga shtimbira la taivechi
katia Twali pepeka, twali luke nsofu Kwa ndangisho, unangani na lia luke mpufu chalela 3-4, tepale valele Kwa ikevelo, muntu ndeta kupele
Ilingi tapishamu sana teti ndare nimpia Asuri ni yari mpana sufu iloko Ntuka shirimu na nganye pari job ziri mpomba
Chava kwa tinari pofula nshimono tulio Chimaka chelo soda paku inuka na inuka kono tulio No tulio
Focus on the paper, me na do it for the racks Kachola paka fienga sende no relax You can never guess your damn lessy looks Lisa tapiru anane kese chi high looks
Na little watcha Tiendu pepeke watcha
Na little watcha Tiendu pepeke watcha Na little watcha
24-7 muhaso tatula la ihopu waiko
Tiendu pepeke watcha
Olumushiri ndi mufite wanje tukashikula kop
Ladies and gentlemen, this is 408 Empire High Class Music.
Mwenye mpozi ipo, koparakaocha.com